dawladda Australia ayaa ka welwelsan cudur saameyn weyn leh oo ku dhacaya xoolaha oo ka dilaacay waddanka ay dariska yihiin ee Indonesia. Labada dal ayaa haatan iska kaashanaya inay cudurkaasi ka hortagaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa kasoo diray dalkaasi Australia wariyaha VOA qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo.
dhakhaatiirta ku takhasusay cudurada ku dhaca xayawaanaadka la dhaqdo ayaa sheegay inay khatar weyn ku tahay xoolaha Australia in cudurkaasi uu soo gaaro, maadaama laga helay waddanka Indonesia oo ay jaar yihiin dalkan Australia. Cudurkan oo laga qaado viruskiisa cagaha iyo afka ayaa waddanka Indonesia ilaa hadda waxaa laga diiwaan geliyey 429,000 oo kiis, waxaana khubaradu caafimaadku ay sheegeen inuusan khatar ku ahayn aadanaha balse uu halis ku yahay xoolaha la dhaqdo sida ariga, lo'da, idaha iyo doofaarkuba. Wasiirka beeraha Australia ayaa sheegay in xuduudaha dalka ay si weyn u adkeeyeen si uusan cudurkaasi ugu soo gudbin. Laakiin inkastoo cudurkan viruskiisa lagu qaado cagaha, Australia waxa ay doonaysaa in dadka ka imaanaya Indonesia ay ka baarto cudurkan. Waa kan Cabdixamiid Ciise oo ka waramaya qaabka Australia ay u doonayso in cudurka ay uga baarto dadka soo gelaya dalkeeda.
Dawladda Australia ayaa waxay u samaysay scan la marin doono qof kasta oo Indonesian ka yimaada, qof kasta oo muwaadin ama Australian ahaada ama meel kasta ka imaado ama dadka Indonesianka in meel gooni ah la mariyo, kabahooda la jeegareeyo, kabahooda la dhaqo, la hubiyo in aanay wax ciida ama dhoba ayna sidan. Taasina waxay aad iyo aad uga caraysiisay muwaadiniin reer Indonesia ah oo dalkan aada u imaada ama meel gooni ah iyaka gooni looga soo ceyo dadka kale si loogu baaro caafimaadkooda inay cudurkan wadaan, maxaa ka iman doona ayay dowladda Australia ku tarjirtaa ayay rabaan hadda inay sameeyaan.
Inkastoo xoolaha xalaalka ah ee waddankan laga dhoofiyo badidoodu ay aadaan waddanka Indonesia, haddaba sidee bay Indonesia uga jawaabaysaa qaabka muwaadiniinteeda Australia ay doonayso inay u baarto?
Indonesia ayaa waxay dalkan gelisaa dhaqaale ka badan $20 bilyan, maadaama dadka muwaadiniintooda ay kusoo rogeyso dalka Australia inay xanibaan aad iyo aad uga caroodeen dowladda Indonesia, dalxiisayaashoodana way ka caroon doonaan. Taasina lama yeeli doono. Dowladda Indonesia waa dadka ugu badan ee hilibka dalkan Australia ka baxa dalka loo dhoofiyo ama iibsada. Taasina waxa ugu yar ee dalkan kasoo gala dakhligan waa $20 bilyan ka Maraykanka. Taasina waxay aad iyo aad uga caraysiisay dadka xoolaha dhaqda ama dadka ganacsiga xoolaha ka sameeya.
Maadaama dalka taladiisu hadda uu hayo xisbiga Labourka, sidee bay u arkaan xisbiyada kale ee mucaaradka? Waa kan mar kale Cabdixamiid.
Hogaamiyaha xisbiga National Party oo ka mid ah xisbiga saddexaad ee ugu awoodda badan dalkan aad buu uga carooday in xuduudaha laga xirto dalkan oo aanan la yeeli doonin.
Professor Baraka ah jaamacadda magaalada Sydney ayaa sheegay in khatarta ugu weyn ee cudurkaasi ee dalkan uu kusoo geli karo ay tahay dadka oo cagahooda ku keena ama hilibka xoolaha oo dadka qaar ay dalkan soo geliyaan. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.